na baby girl mina chizika. Walai sita kutenda, fikra zangu zote girl umeziteka. Uwene wangu mama, sipoko na baby girl sina ra. Uwene wangu mama, hatenki wakwenye giza wendota. Osanyu sobora mubwange, wempana we sile na chikanga. Wose kubanga malaika, zena mpuli rangonze. Kwako nimefika mime seye di pengine, wachonga ponde batu ma. Vile, girl, I'm your Romeo, girl, you're my Juliet. Nipe ni kupe benzi, jump, jump, paka wa